Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga kuvugira inka no kuririmbira abageni mu Rwanda. Ubundi kuvugira inka ni umuco, kandi iki kiganiro tugitegura tukabishyira kuri Facebook, nabonye benshi babishimye ko tuvuga no ku muco. Ibyo ari byo byose, ubusanzwe mu muco w'u Rwanda kuvugira inka byakorwaga n'abantu b'igitsina gabo gusa. Muri iki gihe rero n'abakobwa n'abategarugori basigaye nabo bavugira inka ndetse bakaririmbira n'abageni. Ubundi kuvugira inka no kuririmbira abageni ni iki, bikorwa ryari? Twatumiye rero Hategekimana Abubakar, ariko azwi cyane cyane ku izina rya Maso, ari kumwe na Karegeya Ndibwira ko na Ishimwe Leontine Aurore nawe bari kumwe. Ibyo ari byose utaraboneka muri bo turamushaka, ariko Hategekimana Abubakar turi kumwe. Abubakar, urahura komeye?
Muraho nyakugira Imana.
Niko, kuki bakwise Maso?
Banyise Maso kandi izina nirikujije. Kandi na kera na kare abantu bagiraga andi mazina arenga kuyo basanganywe. Bitewe n'impugu, ibikorwa by'umuntu cyangwa se ikindi kintu yaba afite kuri we cy'umwihariko gishobora kumuranga mu bantu runaka cyangwa mu bikorwa runaka.
Ubundi se mu magambo makeya ungana gute, urubatse, mbese ufite ikihe kigero cy'imyaka?
Ndi mukuru, ubwo abazi kubara imyaka baraza kuyibara, ariko sindi mukuru cyane. Kandi sindi na muto. Navutse mu 1978. Ndubatse, mfite umugore n'abana, ntuye mu Rwanda.
Karegeya nawe muri kumwe rero?
Mukizi Karegeya turaba turi kumwe mu minota nk'itatu, kuko ngendi muri ofisi aho nkorera.
Yego.
Yari ari hanze avugana n'abantu, ariko iminota itarenze itatu ndakeka ko arabangezeho, kuko dufitanye gahunda yindi.
Ubwo nabone kuraza kutubwira nawe tuze kumuvugisha. Nawe Ishimwe Leontine Aurore, se nawe muri kumwe?
Ntabwo turi kumwe, ariko kuri telefone ari buboneke. Ubundi impamvu nkubwiye ngo Karegeya tuba turi kumwe ni uko uyu munsi tuba dufite ibikorwa birebana n'akazi kacu ku itorero, kuko tuba mu itorero ndangamuco ry'umujyi wa Kigali. Karegeya rero wenda abona nahageze. Ishimwe Leontine nawe ubwo wenda mwamubona kuri telefone, ariko nawe yari ari kuri programme y'uko uyu munsi saa 10:30 tuba dufite imyitozo y'ababyinnyi irimo n'ibyo byose.
Innocent umfasha muri iki kiganiro ubanshakira, mbwiye yuko bavuganye ariko kubera ko ari mu muhanda nawe araboneka mu kanya gatoya. Ubwo rero tube dukomeje. Karegeya, wowe uraho urakomeye?
Karegeya, reka arakumva. Wakongera wenda ukamuramutsa, ntabwo yumvaga neza, ariko ubugize ndi mu ruzungu bita opaleri, ariko arakumva.
Karegeya, wowe uraho urakomeye? Karege. Ko ntakumva neza vuga cyane.
Ukumva nyakubyara nyakugirira.
Uraho neza?
Aho ndakomeye ndakomeye cyane.
Ye nawe mu magambo make ye wakwibwira sa bumva ijwi rya America.
Ya America cyo nabira bakunda ijwi rya America n'uko nitwa Karege Aroni nkuko babivuze.
Urabizi Karege yawe? Telefone yikure muri ho parallel hanyuma uyivugiremo kubera ko ntabwo ijwi ryawe ryinjiramo neza.
Ndi umuhanzi uhangira igihugu cy'u Rwanda, ndi umuhanzi uhangira ngoma yiyemeje guteza imbere umuco nyarwanda. Ubwo rero muri make ndi umuhanzi ugambiriye gusagasira umuco nyarwanda kugira ngo utazacika.
Wowe ufite imyaka ingahe Karegewe?
Kugira ngo singeze hagati.
Eh.
Ngize mirongo ine igiye kugiye gushyika.
Eh. Reka duhite tuguheraho. Iby'ubusizi by'umwihariko kuvugira inka no kuririmbira abageni wabitangiye ryari?
Kugira ngo nabitangiye mfite nk'imyaka 13. Aho nibwo najya mbona abakurambere binikije igitaramo imyirongi bavuza inanga bacuranga. Hanyuma nanjye rero mvoma kuri iyo soko. Inganzo irancengera, ubu ndi umuhanzi ukomeye cyane.
Niko ubundi abakurambere bavuze ngo wabyigiye mu bitaramo bagiraga, ariko mu Rwanda rw'ubu ngubu ntitwabyihisha, bene ibyo bitaramo bisigaye bitaboneka henshi.
Ibitaramo biraba. Akenshi bikunda kuba mu gihe byateguwe. Abakunda gutega amatiradiyo y'u Rwanda aho ibitaramo birahaba rwose. Abakiri bato ni naho bavoma inganzo, ariko tukagira n'amatorero nayo adufasha gusagasira uyu muco, yigisha abakiri bato guhamiriza, gutera icumu, ibintu nk'ibyo byose, kuririmbira inka, guhoza abageni, nk'ibyo byose, guhinda ibyivugo tukabyigisha abakiri bato. Muri make turi abahanzi biyemeje gusagasira umuco nyarwanda kugira ngo utazacika.
Noneho telefone yihe Hategekimana nawe atubwire muri make igihe yatangiriye.
Reka mugushe.
Yego.
Halo.
Nuko maso we watangiye uwo iby'ubusizi ryari?
Ubusizi ubundi mpamvu umuntu yitwa umusizi nuko akora ibirebana n'ibisigo. Natangiye rero ntakora ibisigo, ahubwo nabyita ko nakinisha uwo mwuga ngira ngo nzawinjiremo. Ariko nawutangiye niga nko mu wa gatanu primeri, mfite mu myaka 12. Najyaga nandika mu kinyamakuru bita Hobe, najyaga ntangamo inkuru. Ariko nyuma kubw'amateka yacu y'Abanyarwanda ntangira kujya mbikora nk'umwuga, aho nandikaga nkandikira abantu ibyo bajyana mu binyamakuru bitandukanye nka za Edisiyo Bakame. Nanjye nkakora amarushanwa cyane cyane mu mivugo. Ndanganaho nakora ibisigo nk'uko umuntu bamwita umusizi, ariko gakora ibisigo naba bageze mu rwego rw'abasizi bujuje ibisabwa mu gusiga. Aho rimwe na rimwe umuntu agikora ibyoroheje nk'imivugo bataraba umusizi wuzuye. Ariko ubu ngubu ni umusizi, ariko mbitangira nari ntarakwitwa umusizi. Ubu bitangira burya bataraba umusizi wuzuye, kubera ko hari icyo biba bisaba kugira ngo ube wagiye mu ruhando rw'abasizi.
Uwo ngose w'umutangizi hari izina mumufitiye mu mwuga wanyu, mumwita ngo iki?
Bigira amazina kuko hari ubwo no kubwira ati ninyiga guhuma, aravuga bati nabari mu birambi, haravuga ati ni ibigarama. Bigira amazina atandukanye ariko adakoreshwa cyane. Akenshi rero niyo mpamvu ubona n'abahanzi biyongera umunsi ku wundi nawe akiyita umusizi. Ariko mu by'ukuri tugiye mu nganzo cyangwa se inteko y'ababiturusha, iyo bagiye kutujora barakubwira bati we nturajya mu rwego rw'abasizi.
Aurore nawe ari kuri telefone, reka nawe tumuhe ijambo.
Nahageze ndi kumubona.
Aurore we uraho neza?
Uraho neza.
Urakomeye?
ndakomeye ndashimye Imana.
Niko wowe ufite imyaka ingahe?
Imyaka 25.
Ufite imyaka 25 kandi ukaba uri mu ruhando rw'abasizi? Wabitangiye ryari ororewe?
Bimazemo imyaka 5.
Ni ukuvuga ko ubwo watangiye ufite imyaka 20?
Yego.
None se kwabitangiye ukiri muto wabyigiye hehe?
Ndakubwira rero nkiri umwana yaba nkunda kujya kureba ahantu amatorero akorera, wenda barimo nko kwitoza, ahantu bagiye gukina bakunda kureba nkura mbikunda. Mu mashuri rero aho nigaga bumereye muri pirimeri bajyaga bagira itorero uko nyine, ariko kuko nari nkiri muto ntabijyamo neza nkakunda kuba ndimo nkumva nakuze mbikunda. Maze kuba mukuru rero ndangije segonde nibwo nagize amahirwe yo guhura na bamwe mu bamurebanisha ubusizi cyane, nibwo amahirwe rero turahura bifashamo nuko bikomeza gutya.
Niko se ubona babyakira gute kubona umukobwa ajya gukora ibintu byo kuvugira inka? Babyakira gute?
Abenshi ubona ntabwo barabyumva neza, gusa aho babimenyereye barabikunda cyane, kuko nk'aho twakoze twavugiye n'amazina y'inka, gusa abakobwa bavuga amazina ntabwo ari amazina y'inka. Aho twakoreye rero usanga babikunze cyane, nk'ubwo nabo bakagenda babaza bite aba bantu bikoramo se, ukabona bafite inyota nabo yo kubimenya.
Ishimwe Hategekimana uzwi cyane ku izina rya Maso na Karegeya, niko nagira ngo mbasabe mwaduhaye iriburiro mukatuvugira inka akantu gato yatukumva.
Yego, ubwo turavuga dukoresheje guhuza imirongo, ariko wenda reka ntangire.
Yego.
Inka iyo tuvugira inka tunaririmbira inka, kuvugira inka ni ibisigo by'inka cyangwa se ababyumva ni nk'uko wakavuze umuvugo, ariko ni ibyivugo by'inka bikazamo n'ibirindiro, ariko akenshi ibirindiro bivugwa ari ibyivugo by'ingabo. Ibisigo rero tuvuga ku nka nibyo bita amazina y'inka.
Yego.
Ibirindiro inka tubyita amahama.
Ubwo
wenda navuga amazina y'inka hanyuma tukaza kwenderaho tukavuga n'amahamba. Ndavuga nk'uko muraza kubikurikira, twe tuvuga kumwe ku rubuga icyarimwe bitanamenyerewe cyane, ari nabwo buryo twe dukoresha.
Niko twahera dushobora guhera nko ku mazina y'inka, hanyuma hagati mu kiganiro tukaza no kujya ku mahamba.
Reka duhere ku mazina y'inka.
Inkuru itaruka ntanyika inkuru y'umugezi z'ubukaraza ntibutabangurirwa n'abanyarukuri ntibe mu rugo rukeme inyambo imara gushinga icumu ku mareba amara ibyumba igahera imusozi bahereba amarembera ishongo ribateza ishikaka shimirizana mu nziza ishengero rikunda kwirana nayo igaba n'inyarusange nari icaniye mbi rusine nayo ikamye umwana yaburaye bituma asibira kujya iwabo nyina mubonye ashaka kumyitura nyina wamushatse insinga yose nyacumi wabaga w'abandi imanzi y'impa ishema irivana mu rugerero umutima wayo wari umugore kuzateza abayitunze
reka kumyugarira amayira y'ihango niyarugandi ihatera uhacyandururwa amakombe zibaza indagano zumva imihigo y'indongozi ntizizenda gukorera imbere ndi mutsigambiriye ishongore rwa mirindi y'isharamanzi ishobora na rugo y'ishema muri zo bayita shebuja w'umushonzi mirindi yari kuhagirira mbuga idatabaruka mu muhuri ntishyikirwe n'abanyamahame ikaba yarubuza guhumeka iyo idahumbiriye rubayibandaho ibinegaro ukabona na ikinshi bikagendera kirukara ntibasubiye gukagura ngo henge ipfuka niyo mushumba ntibakunze gushira umwaga uko ibuganza batamira ariko batwikaye aho rumira
ubwo rwose ari mbere inka n'inka neza yaragiye mu buvumbi nyicyura inyanza imvura inyaminyagira izabageramigozi zigira amashami igeze ku mariba yayo amariza ishorehera imusozi yaragiye inkome yakomanye babashe gushikaze bayikubise amaso batiyamana twategereje iraje bayikubise ibipfukamiro hafi
kavumera bavuze inkumbi barira abana barishima uyitunza kabugutunzi uyivuze nabo kabugutinda kabyikiza no mu gitaramo no kugicanira kabacika muyisomye ngo nkomye njya mu rwuri urwamo rwayo ruramusanga maze urushako rukamushobera ikazi kahubwa gutuka umugore ku mugoroba akayibaza amata yashikamye udakunda umugore nazo yikamutanga amata nta akayibona n'inka y'inzo y'imana maragahinda
ye murakoze umva maso na karegeya murakoze tube duhiniyeho ngaho hanyuma noneho duha umwanya abantu bashaka kuganira namwe ubworore nawe araza kuza kutunyurizaho mu kanya kuri telefone dufite terera cyangwa terera terera we urakomeye watwandikiye uti kuba mwatekereje gutegura ikiganiro ikiganiro ku muco n'iby'agaciro kuko igihugu kitagira umuco kiracika none rero baza ikibazo cyawe igitekerezo nacyo ndumva gifite ingufu hari akabazo ufite
akabazo mfite nagira mbaze abo batumirwa ingamba baba bafite cyangwa umurongo baba bafite wo kugenda kuba babitoza bato kuko ndabona mu bato birimo kugenda iyoyo umuco nako uragenda ucika niko nabivuze
ye urakoze cyane terera
ikindi nababwira
komeza
kandi nababwira ko n'ubukaze umurego kuko muri iki gihe ntabwo ibintu byoroshye kuba wumva yuko wahanga ikintu kikaba cyagera kure cyangwa cyagira ikintu kigufasha muri wowe ubwawe mu byo umuntu agenda akenera haba mu bavugire nka cyangwa muri indasitiri ya muzika ubona ari ibintu bikomeye cyane ariko byabisaba yuko abantu bakishyira hamwe muri bo muri abo ngabo bivugira inka baba bafite asosiyasiyo yabibahuza nk'abantu bavugira inka cyangwa baririmbira abageni
ubundi ndumva mu by'ubuhanzi n'ubusizi batavuga ishyirahamwe ahubwo bashobora kuba bavuga itorero barakwisobanurira ubwabo urakoze inshuti z'ijwi rya Amerika yego inshuti z'ijwi rya Amerika rero Hategekimana Abubakar bita maso na Ishimwe Leontine Aurore na Karegeya umwanya n'uwanyu nimusubize uyu terera ese mubyigisha batoya
arakoze cyane terera kandi tumushimire ko hari n'abadukurikiye kandi natwe tufite ingamba zo kugira ngo dutege amatwi arahagira ati ni izihe ngamba zo kugira ngo mutoze abakiri bato ati kabone ko batabifite kandi umuco ugenda ucika reka mbere ku cyo yarasoreje umuco ucika ntabwo umuco ushobora gucika kandi dufite igihugu kigendera ku muco n'amahame yacyo tukagira ndetse n'inteko y'ururimi n'umuco tukagira n'izindi nzego zigenda zirushaho guteza imbere umuco kugira ngo udacika ndetse nabonereho kumubwira ko muri iki cyumweru ikidusoje hariho ingamba zo kugira ngo basabe imiryango y'abanyarwanda kurushaho gutoza abana babo n'abakiri bato bose gukunda ururimi gakondo ururimi kavukire kubitoza rero niyo ntego yacu kubera ko tugira itorero twitorezamo duhuriramo buri wese ufite icyo arusha undi akakimwigisha ariko tuba dufitemo n'abakuru batubwira bati ibi kirazira ibi biremewe ibi birabujijwe ariko iryo torero turitorezwamo byinshi kandi natwe ibyo dufite tukabitoza abato barahari rero ubu ku mazina y'inka twavuga ko wenda badutambutse imbere cyangwa abo twakoranye bamajije kugera kuri 20 ndetse rwose usanga bamajije gukwira igihugu bakoresha ubu buryo bwacu dusanzwe dukoresha mu kuvugira inka ikindi yaravuze ati mufite asosiyasiyo wenda ubwo nuko ari mu rurimi rw'amahanga ntabwo twabyita ko ari asosiyasiyo cyangwa tubyite ishyirahamwe kuko ishyirahamwe naho abantu baba bahuriye rimwe na rimwe bafite ibyo bakora biri bubateza imbere cyangwa se batanga imigabane runaka mu itorero rero twebwe ntabwo tubyita ishyirahamwe tubyita ihuriro ry'abato n'abakuru bagamije guteza imbere umuco gakondo ntabwo tubyita amashyirahamwe ibyo rero tubikora tugamije kugira ngo tubumbatire kandi dusigasire umuco wacu nuko turi kumwe turi kuvugana ku murongo ntabwo twese ariko twabikoraga twagiye turushaho kwigishanya kugira ngo abantu bose babikore kandi babikore tubikundisha kuko bifite n'akamaro kuko yaravuze ati ni izihe ngamba bafite kuko usanga mu muziki iterambere ryabo natwe rero tubona ko tugende kubiteza imbere uko bwije uko bukeye bishyiraho ingamba zituma abantu babikunda tukiga uburyo tubikora kugira ngo abo tubyereka babikunde babikundishe n'abatabibonye uwo munsi.
Ese muranabyandika muba mufite nk'agatabo mushobora kuzabyandikamo byaba ibyivugo byaba amazina y'inka byaba amahamba muteganya no kuzabishyira mu nyandiko?
Turabiteganya cyane nuko hagenda habamo wenda ingorane zimwe na zimwe kuko ubusanzwe tugiye kuvuga ko kugira ngo unoze imyandikire y'ururimi rw'Ikinyarwanda udashobora kubyisangiza urandika ugahaba gukuriye cyangwa se urwego rushinzwe imyandikire rukagukosora. Ariko impamvu navuga ko abantu benshi batabikora natwe bitararigeraho ni uko usanga uko tubivuga n'imyandikire bishobora gutandukana, noneho wajya kubyigisha bikaba byakurusha. Ni ukuvuga ngo uyu munsi dufite ibitabo bya Alexis Kagame, ndereka dufatireho urugero, ariko birigishwa mu mashuri. Ariko se ni bangahe mu mashuri babikora kandi byigishwa? Usanga n'ubuvanganzo mu buryo bwigishwamo ujya hanze kugira ngo abe yabikora abe umusizi biratandukanye. Hari ugusiga, harimo kwiga ubusizi, harimo kwiga ubuvanganzo nyirizina. Twebwe rero turandika ariko tukandikira abo tugamije kwigisha, ntitwandike tugamije gushyira hanze inyandiko zacu. Ariko nabyo turatera ikirenge mu bajya batubanjirije ngo tuzageraho tubishyire hanze, tubishyire mu nyandiko kugira ngo abazaza bazasange hari ibyo twasize atari kubyigisha gusa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira na Hategekimana Abubakar uzwi cyane ku izina rya Maso, Ishimwe Aurore, Leontina na Karegeya bari mu itorero indangamuco, ku birebana no kuvugira inka, amazina y'inka, amahamba, kuririmbira abageni. Kuri telefone dufite Ezekiel. Ezekiel
Kamiri,
urakomeye?
Turakomeye neza cyane.
Nuko nawe wanditse kuri Facebook uti umuco uracyaboneka nka mbere, mbese ibariza ibibazo byawe simbi kuvugira.
Nibyo nashatse kubaza abatumirwa kuko ndareba ndarabyo ndiko ndaraba kino gihe twebwe urwaruka cyangwa urubyiruko rwa kino gihe turaje n'ababyeyi tugenda tuvaho rimwe na rimwe imico yabo ugasanga wa muco wo kwishiga nta ugoye gutoza kino gihe. Reka avuge ngo abana usanga bigoye ko babona yandiro yo kwishiga kuko sinayacye kuza kuri iyo by'imyivugo y'inka gusa numva yashaka kumva gusa ko bambwira sa ko areba kino gihe umuco wabona bazobasha kugwana urwo rugamba ngo wongere ube nka mbere yaheze. Kuko ngiye no kuri icyo kintu cy'imivugo, kera tukiri bato narabona ukuntu wasanga bakanye nk'urwagwa bakangiye inzoga y'amasaka, bamara kugahimba neza bagatangura bakivuga amazina, mbese ugasanga biraryoshye. Sinzi ko kuko ndi Umurundi, sinzi ko byari bimeze nk'uko ngo mu Rwanda naho byari bimeze nk'uko nguko. Ndiko ndibaza ese ibyo bintu ko mbona bigenda bicika, ubu ni umwana wakina gusanga no kuvuga ururimi rw'iwe bimugora, babona bazogera ku ihangiro ry'aho bavuga bihaye ry'aho bashyika ku kintu, aho umuntu wese urubyiruka abyiruka yumva ko ari mu mucyo we w'igihugu cyiwe.
Ye Ezekiel, urakoze.
Numva ako nashako ndababaza ndabasabye barambye nyinshi, kuko ubundi umuco ndabona uri kuragi umera nk'ugenda muri bino bihugu byacu ko turi, kuko navuze abarundi n'abanyarwanda turi bamwe.
Yego,
ndiko ndaye umuco ugenda kuko kandi tuba turi kufata itante yacu.
Ye urakoze cyane, reka bagusubize.
Cyamukoze.
Ye ni mu musubize mwabasizimwe. Yego
arakoze muvandimwe wacu Ezekiel w'Umurundi, ndetse abarundi abanyarwanda n'abavandimwe n'abavukanyi. Ubwo bituma tuyitekereza ku mateka mutitara abantu twanyaruteza aho umwami w'Uburundi yahuriye n'iw'u Rwanda. Hari ibyo rero bahuriyeho
kandi koko cyane cyane nk'umuco ni icyo dusangiye kurushaho. Aturwaruka gutorezwa kwishyiga bete ku uyu munsi hari iyo mvugo iwacu tutayikoresha cyane yo kwishyiga. Abana b'Abanyarwanda barabitozwa, ahubwo kubera iterambere aho tugenda tugana usanga batabikunda, ariko kubitozwa byo birakorwa. Namuha nk'urugero, tugira amatorero atandukanye afite izo nshingano zihera ku itorero ry'igihugu urukerereza. Buri gihe cyangwa se igihe twita ibiruhuko bikuru baba bafite gahunda ihoraho yo gutoza abana bato. Ibyo baheraho rero ni ukubatoza indangagaciro zacu za Kinyarwanda. Tukagira natwe n'itorero ry'umujyi wa Kigali rifite mu nshingano, itorero ry'umujyi wa Kigali n'ubundi rijya gusa n'itorero ry'igihugu rukerereza, rifite mu nshingano yo gutoza abana b'Abanyarwanda, kandi umujyi uhuriramo intara zose n'abanyamahanga. Ntabwo rero bakumira ngo hagire utaza, bose baba bemerewe kuza, abana barabitoza. Ati kera bataraga bengaga urwagwa bagashigisha amarwa bagahurira ku ntango bakivuga. N'uyu munsi iwacu mu Rwanda hari byinshi bigenda bigaruka, nubwo abantu baba batabibona kimwe, ariko hari byinshi bigaruka byo gutoza umuco abantu kugira ngo banabimenye. Reka ntange nk'urugero, Thomas Kamirindi, iwacu mu Rwanda tugira iminsi mikuru itandukanye. Tugira umuganura. Umuganura ni umunsi mukuru ukomeye mu gihugu, Abanyarwanda baganuza abatware baganuza Abanyarwanda cyangwa abaturage babo. Uwo muganura rero ugaragaramo ibyo byose, guhurira ku ntango, kwivuga, kurata ibirindiro, kuvuga ubutwari. Ibyo byose bikorwa muri uwo munsi w'umuganura. Uretse kandi no mu muganura ubusanzwe mu Banyarwanda baracyatarama. Wende reka ntange n'urugero, nk'ubu muri iki cyumweru turimo dufite igitaramo cy'umuryango, igitaramo kizaba cyayobowe n'urwego rw'abari n'abategarugori, inama nkuru y'igihugu y'abagore ku mujyi wa Kigali. Ibyo byose bizamo aho batoza umwana w'umukobwa kugira imivugire myiza y'ikinyabupfura mu bantu, umwana w'umuhungu kumenya kwivuga, kwirata, kwishongora, bigamije kugaragaza umuco. Ntabwo rero twavuga ngo bishobora gucika, nta nubwo twavuga ngo ntibigikorwa, ahubwo kubera iterambere usanga hari ibyo abantu batitaho bakita kuri ibi, ariko birakorwa. Reka rero ngire n'ikindi mubwire cyangwa se mbwire n'abandi Banyarwanda badukurikiye. Ibi bihugu byacu biri muri East Africa Community dufite, cyangwa umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, dufite ibyo bita Elasca Game, ihurizwamo imico n'imikino, imikino ndangamuco n'imikino wenda tuvuge umupira w'amaguru n'ibindi. Duhurirayo n'u Burundi, duhurirayo na Tanzania, duhurirayo na Kenya na Uganda. Iyo tugiyeyo wenda duserukira umujyi wa Kigali, tuba tugiye kwamamaza umuco w'i Rwanda, kuko baravuga bati buri gihugu ni cyerekane umuco kama, niko mu Kirundi babyita umuco gakondo, ni cyerekane umuco wacu gakondo. Uwo muco gakondo rero ntabwo tugaragaza kubyina. Hari abenshi bibwira ko kubyina ari umuco gakondo, gusa twerekana uko Abanyarwanda babagaho mu muco wabo umunsi ku wundi, bataramaga. N'Abarundi bajya babyerekana. Wende Ezekiyeli yazegera itorero ryabo, akagira n'itorero riri Bujumbura mu mujyi ryitwa Inganji. Nzi ko banabitoza cyane bihagije, bigisha abo bana gukora ibyo byose. Imico rero ni imwe, umuco w'Abarundi n'Abanyarwanda dufite aho duhuriye, birakorwa ahubwo wenda nuko kugira ngo bimenyekane kurushaho wenda bitarafata intera. Ibyo sinabura kubivuga nk'umusizi.
Ye, muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Vincent. Vincent.
Allo?
Ko telefone nanjye ngo telefone yawe. Radio yigabanye kubera ko ndumva amajwi yanjye ari yangarukira. Nuko. Vincent.
Nayigabanye.
Ye, wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas.
Akabazo kawe rero.
Ndishimye cyane ko mwongeye kuduhamagara Ijwi rya Amerika. Ndi hano mu mujyi wa Kigali, ndamukiriza abatumire.
Barakumva.
Iby'ukuri ni byiza cyane nk'umuco w'Abanyarwanda, ibyo bintu tubyumva nyine byamyeho ariko nuko bijya biba hamwe na hamwe keshi tutagikunze kubibona nk'urubyiruko ariko kenshi genja ndeba ndagira ngo ntanga urugero nk'iwacu hari twari dufite umuyobozi mbere muri zabi mu mwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na kabiri gutyo yakundaga guteza imbere cyane uwo muco kenshi habaye hakiri ibintu by'amakomine noneho habaye nk'umunsi mukuru w'umuganura gufata nk'abantu abasaza bazi kuvugira inka mbega bari bari mu itorero abazi kuvuga amahigi babandi bahiga abazi kuvuga amahamba kenshi nyine mbega bakabikora bikaryoha kabisa bagahamagara inka bakivuga bahiga bagahiga kabisa tukajya kubireba tukabona ni ibintu byiza cyane n'abandi bantu bakomeye ukabona barishimye ariko uwo muyobozi tukimara kumubura twabonye bigenda bihinduka kugeza na n'ubu ngubu ntanagakuru kaho byarenge iyo ngenda ndeba rero kenshi uko iterambere rigenda riza no mu mirenge mu turere n'ibiki byose kabisa atari nk'abo ngabo sinzi nimba nabyumvise neza bashobora kuba bari mu mujyi bakorera mu mujyi wa Kigali ntabwo ari mu gihugu hose niyo mpamvu rero nabasabaga ko bagerageza bakagira icyo bakoze nimba ari mu mirenge wenda hari se bagashaka nk'urundi rubyiruko rwaba rufite impano nk'izo ngizo bakagerageza kwifatanya nabo hanyuma umuco ukagenda ugaruka nk'ubu ngubu nditangaho urugero mfite imyaka 25 ariko sinzi kwivuga sinzi kwivuga ibyo nawe nk'umwana rero wari inyuma yanjye ndi muri za 15 uzaba umubwira ati kera bavugiraga inka yavutse ayibona mu kiraro si nka bayivugiraga gute reka data abyumve nka filime niyo mpamvu rero kenshi urumva nk'umuganura yigeze kuvuga ku bintu by'umuganura n'amasaka ntakira neza no kuyahinga ntitukiyahinga neza niyo abonetse nuko bayasangiraga kera siko tuyasangira urumva rero byagakwiye kugira ikibazo nababaza rero ese ko iterambere ubu ryabaye rirerire turakorera ku za interineti cyane cyane ese bacuranga babikora live cyangwa se ubishaka ibyo ibihangano byabo hari aho wabikura wenda hari se nkatwe ku buryo bishobora kujya mbyumva hariho nk'abantu baba babikunda cyane cyane nanjye nkagenda uko mbyumvise wenda ntoranyamo n'akantu na kamwe nicyo ngicyo nababazaga
Vincent urakoze reka bagusubize wavuze utuntu twinshi ariko reka bagusubize
murakoze
kandi abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu bakurikiye ibya Amerika ntibaze kwibaza impamvu nihari ijambo kuko nisangiza intambwe ntaze ntumira n'abandi rimwe na rimwe iyo tuvuga mu mbwirwaruhame iyi nayo ni imbwirwaruhame aharirwa nankana ni ukuvuga umuyobozi w'abo bantu kugira ngo wenda hatagira ibyo umuntu agira wenda akavuga ibitari ngombwa cyane nubwo nta wunoza ururimi kurusha undi hari ibyo yakomojeho ati twagize umuyobozi wese n'ubundi kuko politiki y'igihugu yihindutse iteza imbere ntisubize inyuma kuvuga ngo aho muri 2002 niba uwo muyobozi yarabikoraga abo yasigiye bagombye kuba babikora cyangwa se abaturage babitozwaga kugira ngo bazabikore ahubwo twakwibaza impamvu abo baturage bitababereye umuco kubera ko uwo muyobozi icyo yari ashinzwe ari ukubibafasha no kubibigisha no kubibakundisha abo rero basigaye ni uruhererekane umuco ni uruhererekane bagombaga kubikomeza wenda tubonereho tunababwire nabo wenda babizi impamvu batabikora yaba ari uko batabikunda ntabwo yaba ari uko uwo muyobozi yahindutse icyo avuze ati ni hehe bigaragara ko ibyo bakora bishobora kwamamara mu Rwanda hose ko numvishe bakorera mu mujyi wa Kigali njye tuvugana nubwo tubarizwa mu mafizi cyangwa mu bavugira inka bumwe no mu bakuriye urugaga rw'amatorero ndangamuco y'imbyino gakondo za kinyarwanda kandi ni urugaga rubarizwamo ibyo byose
ngira ngo rero mubwire ko intara zose z'u Rwanda dufitemo amatorero nta ntara n'imwe y'u Rwanda hatarimo nibura amatorero ageze kuri atanu. Ubwo ndabivuga nk'umuntu ukuriye uri mu bakuriye urugaga ruyoborwa n'itwa Murangire Protais, nkaba naranigeze no gushingwa n'ibyerekeranye n'imikorere y'ayo matorero. Bivuze ngo buri torero rifite inshingano yo kwigisha abantu abanyarwanda ababasanga n'abo bashatse ibirebana n'uwo muco gakondo. Rero niba ari mu mujyi wa Kigali ujya gutera uburezi arabwibanza azatwegere tumufashe, niba hari n'ahandi adoma urutoki cyangwa tumwe agapipiti n'abariya bafite ibintu bazi azaba ateye inkunga azaba yubatse igihugu cye, kuko ari ayo mahigi ari ayo mahamba ari ibyo bisingizo ari uko kudahira inka. Ibyo byose turabikeneye kugira ngo tubicukumbure kandi tubyereke Abanyarwanda, kuko hari abandi bafite agahinda nk'ako yavuganye avuga ati kuki bigenda bicika byakwigishwa gute. Yavuze ati hirya no hino, reka nongere namubwire ubu mu kwezi gutaha kwa kane wenda dusoza kwibuka abacu dusoza icyunamo hazabaho amarushanwa azahuza abahanzi tuzaba dutoranye kugira ngo bajye mu gitero by'igihugu urukerereza. Abo bose tuzaba tugiye kureba izo nganzo zose uko azivuze. Nawe rero azabe tayari gukurikira kanari nkoresha ururimi rw'amahanga azabe yiteguye gukurikira ibyo atajya abona anitegure kubaza abazaba babirimo nabimfashamo gute kugira ngo mbivuge mbimenye. Kwivuga yavuze ati sinzi kwivuga, ubundi nuko nyine hari ibigenda bisigara mu muco ariko tugomba kuzahura buri mwana w'umuhungu mu muryango yabaga afite umutwe w'ingabo abarizwamo, kuko bavuga ngo inka zibarizwa muri uyu mutwe uyu n'uyu. Nakurikirana neza igisekuru cy'iwabo azasanga nyamara hari ikivugo kiri mu muryango w'iwabo ye kujya gushakira mu ntanzi z'urugo, nabaze ababyeyi bati sogokuru yitwaga nde, azajya kuri sekuruza basange izina rye riri mu kivugo nashaka zivuga n'icyo ngicyo. Wenda turaza no gutanga nimero tuzamufasha nabishaka. Vinsa yavuze ati se mubikora live, tubikora live ariko turanigisha kubikora live n'igihe twatumiwe mu bitaramo yaba mu bukwe cyangwa mu minsi mikuru y'igihugu. Ariko turigisha dukorera muri stade ya Nyamirambo kandi mu itorero ry'umujyi wa Kigali tukababwiye tubarizwamo, ibyo byose birahigishinzwe. Numva wenda niba hari icyo mugenzi wanjye Karegeya nawe yandi ushaka musobanurira kurushaho, kuko uyu mugabo ibibazo yabajije ni ikibazo gishaka gusobanura byimbitse.
Banza umubwire aho ibihangano byanyu ashobora kubibona, kuko yavuze ati biboneka he. Twigeze kuvuga mu nyandiko
inyandiko nigeze kuziheraho uyu munsi ntituragishyira ku mugaragaro, ariko ndaje kuvuga impungenge niba dufite akanya cyangwa se imbogamizi ziba mu gusohora inyandiko.
Ariko noneho se mufite uburyo mubishyira mu majwi, kera bakoreshaga za kaseti ubu ngubu basigaye bakoresha za CD, hari uburyo mubishyira mu majwi mukabibika?
Yego hari uburyo tubishyira mu majwi tukabibika, ariko tugize ngo turavuga ngo turabishyira hanze tubigurishe icyo ntituratugeraho, ariko abishaka we twamuha contact zacu cyangwa se imirongo dukoresha ya telefone cyangwa se imbuga dukoresha tukazabimuha ku giti cye, kuko twe ntiturabishyira hanze ngo tubishyire ku isoko bicuruzwe, ahubwo twe turabyigisha abashaka kwiga kurusha uko twakabigurishije.
Ye waruvuze ko Karegeya nawe ashobora kugira icyo akunganiraho.
Karegeya nawe yaba ari nk'inararibonye muri ibyo nawe yanyunganira.
Karege vugira muri telefone neza, uri kure rwose, fata telefone neza wiyitinya. Ariko jye ntabwo nkumva n'abandi ntabwo bakumva. Ye fata telefone neza uyishyire ku munwa.
Icyo navuga ku bigendanye no guteza umuco nyarwanda imbere ngira ngo mbwire abanyarwanda n'abandi bose bateze radiyo amatwi umuco nyarwanda ikigaragara ni uko uragenda utera imbere, kuko ubu dufite urubyiruko, dufite abagabo bamwe twigisha umuco nyarwanda, tubigisha kuvuga amazina y'inka,
tubigisha kuririmbira inka, tubigisha guhanga ibya gakondo. Ubwo rero muri make umuco nyarwanda turagenda tuteza imbere. Turiho turigisha abakobwa benshi cyane kubyina kinyarwanda, turiho turigisha abana bakiri bato kubyina kinyarwanda. Muri make ingamba ingamba zacu ni uko dushaka ko umuco nyarwanda wamamara, umuco nyarwanda ukaganza, ugasumba isonga, ariko ntuzarenge.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kuvuga amazina y'inka, amahamba, kuririmbira abageni, ubwo byo ntabwo twabivuzeho cyane, tuzabishakira umwanya nabyo, kubera ko nabonye ko umuco abantu bawunyotewe. Karegeya na Maso, Hategekimana Abubakar, Ishimwe Leontine Aurore, twigeze gukomoza no ku mahamba nyine. Twabanjirije ku mazina y'inka, none mbere y'uko duha ijambo Innocenti, nawe utegereje kuri telefone, mwatunyuriramo mu mahamba.
Twanyura mu mahamba, ari nabwo wenda bari bumve uko duhana urwo rusobe, kuko bamwe bibashije batishye babikora bate, harimo n'umukobwa baraza kwiyumvira.
Yego.
Ngombe turaho rurango urugero uraho karori wa Kagina, Kagibwami yahuye rugero rw'abarindanwa za iririmbiro. Wana nyirango mabwira ikintera guhanga, nkaza guhimbarwa, nkaza no kuririmba, nagera mu mahamba imbaga igahimbarwa. Nyabuza shengezo uko ndu muhanga cyangwa ndumvu ngo ndu muhanga umusizi bigasaba wasomya rusengo ngo watsinzi nitsinda wabonye umuhamuro nyumuhira muhurura ndawuzi mwabagabo ngo watoze urukundo watoze kubana kuragira ndabizi kuzivugira ndamaje zivugira zivumera ngatera abazungu kuzura umuga ngo bakabazwa cyane nuko arabera ntimamenye ibyera karatera abakobwa biwacu ugasaba kugira amaribora musaraga amabundu.
Aurore, nawe fata telefone neza.
Singundirwa maliza magana kaza yanze kumirwa mu rutoki bino nyanga zitayibwira mu bisabo yanze gukamirwa mu bihugu rwibihunyira bitayihunyiriza hejuru bino mura kiringe zindibo inindangamirwa buranga Winomura kirenanga nikamukuru w'indongozi muyimungu mu bisabo
Ndayinongiri wacu mu ndende Yaririnde marugamba yabyayindende Data inyoni kivuguta yitindakirwa bari Nange ni ngwino ruvuzo yivugiye kumuvumba mu gitondo yibara kumuvanda nyisabira umuhondo yanze kubanya muri bimbirwa n'abashumba b'abanyamwaga wange we birashaka abashumba bacu kumukuyuna mpuzo z'inyana z'inkesha zitebeje imigongo zigaherahiza kubigenda.
Karegeya na Abubakar, Hategekimana, murakoze rwose. Reka duhe ijambo Innocenti hanyuma nawe mwiganirire, kandi nibutse abo turi kumwe twese ko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri sanga. Innocent, akabazo kawe.
Yego, mbese cyane nk'igitekerezo kuri aya matina y'inyarwanda yo kuvugira inka. Yego, tumenyekeye kubera aturirimbiye amatina yo kuvugira inka. Niba iwacu inka zigiye, inka zishotse zivuye kunywa amazi, barazivugira amatina y'inka, barigisha n'abana amatina y'inka.
Hagati aho, inka iyo zimaze kunywa amazi bavuga ko zikutse. Iyo inka zivuye kunywa amazi bavuga ko zikutse.
Mugo yeye tukutanywa amazi bazivugira amatina y'amaso kandi numvise ngo maso ngo n'umuhanzi ngo w'indirimbo none icyo ndirimbo afite ko atazishyira ku rubuga kuri Facebook hano natwe tuzimeye tuze turazitoraho natwe amazina y'indirimbo turaduhemba turiko turazumviriza kenshi na kenshi iyo duteramye niba turazishyira ku mazi Facebook kugira natwe tuzimeye tuzitoreho nyine iwacu bahora bagira ibintu
ye inosaba urakoze reka gusubize
yego
inota kandi nawe urakoze kamirindi ndumva nawe ibyo natwe utubaza nawe ndumva ubizi aho ugira uti ntibavuga ko zimafi kunywa amazi bavuga ko zikutse nibyo koko ariko nta urushundi umuco urushundi aramwigisha kuri Facebook wenda nuko niba yakurikiye bwa mbere twabivuzeho ariko bidatinze ibihangano byacu koko bigaragara ko buri wese mu batumirwa cyangwa mu bakurikiye ikiganiro yabivuzeho bidatinze turaza kuzabishyira ku masede tubishyire kuri za Facebook tubishyire aho abantu bose bashobora kubibona ariko babibone babifiteho umugambi wo kubiteza imbere atari ukubibona gusa ngo bamwe babibyaze ubundi buryo tudakunze gushima
niko
ubwo rero
yego bizaza hanyuma ahubwo amazina y'inka n'amahamba bitaniye he cyangwa bihurira he
urakoze aho bifiteho bihurira aho bitanira sikuri amazina y'inka bitangira nabasobanuriye ko ari ibyivugo by'inka niba umuntu abadukurikiye niba bazi ibyivugo ni nk'uko wafata ikivugo ukagihinduramo imirwanize y'inka cyangwa ukagihinduramo iyo miririmbire ijyanishije n'uko inka zibaho amazina y'inka rero ni ibyivugo by'inka mu ijambo rimwe naho amahamba ni indirimbo baririmbira inka zishotse cyangwa se zikutse cyangwa se ziri kwibuga cyangwa se badahira amahamba rero ni indirimbo ni nk'uko wafata cya kivugo ukagihinduramo iyo myomangane cyangwa se uwo mugendo uganisha mu kuririmba
niyo bazicyuye bashobora kugenda bazivugira amahamba ariko
yego iyo bashobora kuziririmbira amahamba yaba zikutse yaba zishotse ariko iyo zishoboka babyita kudahira ibyo byose ariko mu ijambo rimwe iyo wamajije kwinjira muri icyo gice cyitwa amahamba ibyo waririmba byose byitwa amahamba keretse wenda nk'abagore nibo babyita umunyegayego cyangwa se amajuri ariko nayo avugirwa cyane cyane iyo bimikije cyangwa se bari kuririmbi cyangwa se bari kubuganiza
niko reka mbaze Leontina Aurore niko ishimwe ubusanzwe ibyo byose byakorwaga n'abashumba kandi mu muco w'abashumba barabahungu barabagabo abakobwa ntabwo bigeraga ntabwo baragiraga none ubu ngubu ubona kwinjira mu byo kuvuga amahamba kuvuga amazina y'inka utarabaye umushumba utazi n'ubushumba icyo ari cyo biroroshye
urebye bitarabigamo neza cyangwa se ari kumva uba ubona bisa nk'aho bikomeye gusa iyo ubikunze ukabijyamo ni ibintu byoroshye cyane uretse ko hari igihe wenda umuntu aba yifitemo nk'impano ataramenya neza impano afite ariko biroroshye kuri njye navuga ko binyoroheye kuko iyo ndi kubikora cyangwa se ndi kuririmbira izo nka cyangwa se ndirimbira abageni mba numva ari ibintu bisangamo warumbwiye uti kubivuga ntarabaye umushumba bisa nk'aho bikomeye ariko nk'uko tubizi neza akenshi inka zabaga zahutse inyana nizo zakundaga n'ubu niko ndetse ko ubu ngubu dusigaye twororera mu biraro ariko niko byatumye akenshi rero iyo urebye neza inyana zabaga ziri mu ntungure nkeka ko aho ngaho niho umukobwa yabikoze
cyane ko iyo zabaga zasigaye mu rugo akenshi zaragurwaga n'umukobwa kuko niwe wabagurisa urugo njye rero nubwo wenda ntaba nararagiye cyangwa se ntarabayeho umushumba ariko navuga ko bitigeze bingora cyane kuko nakuze nikunda cyane rero bakunda kuririmba cyangwa kuririmbira inzungu yuko maso batangiye bitegera amajuri kenshi umuntu ageremba iyo ushobora kuvugeka ikintu kijyanye n'isi nkaho wenda babazaga bakinanye sinzi ikintu bagira ngo bakurikiza
vugira muri telefone neza.
Rero umukobwa aba ashobora kuvuga ayo majuri igihe ayashoboye. Kandi rero n'ubwo urya nabisobanura.
Yego.
Kandi koko nzakomeza no kubikora.
Ye, ishimwe rero ntinororo. Urakoze noneho. Nshuti z'ijwi rya Amerika yego reka duhe ijambo Nyandwi nawe arategereje kuri telefone amaze akanya Nyandwi we
umva
akabazo kawe
ni ukuvuga njyewe nagomba gusikiriza igikurikira ndi mu Rutana ahantu bita Imurara ku mutumba wa Murara ni ukuvuga ku bijyanye n'imico y'abarundi ndabona yuko hari imico yagira kwituka nk'hano mu Burundi wacu iyo ndibuka nko mu nkambi ya Mutabira igihe twari tukiriyo za Right to Play za Resi zaradufata mu kudukurikirana mu kutwereka ibintu bijyanye n'imbyino za imiyere ingoma kuvuga amazina ibintu nk'ibyo ariko bisi kino twarabonye ibintu nyenye byagiye birahinduka nk'ubu ndamaze igihe kinini ntabona umuntu avuga amazina imbere y'iwanjye nk'inyuma harasenye imyaka isikanzwe ejo bwo umuntu avuga amazina ndayumva ku iradiyo mu gihe habaye nka kimara n'irindwi ku maradiyo uko nuko sema nkano ani iwacu ndabona ibintu by'imico kama y'igihugu ndabona ikimenya agira atagaciro ubu mengo tugeze ku isi ya none nibyo mbona
niko Nyandwi we ndibwira ko ako kantu Hategekimana uwizwi ku izina rya Maso yakavuzeho hari umuntu yagiriye inama y'ukuntu mwabigera ahubwo iki kiganiro uze kongera kugitega amatwi kirasubiraho urabona igisubizo urakoze
ego namwe murakoze
ye ahubwo Hategekimana Abubakar Maso Ishimwe Leontino Ron na Kareya niko nagira ngo mbibarize uyu mwuga urabatunze
reka Kareya abanze asubize hanyuma ndasubiza ahejeje
ye
cyangwa akuri
ye
nyakugira imana kamirindi ndagira ngo mbwire
nshuti z'ijwi rya Amerika muratubabarira telefone iracitse ntabwo nzi nimba Aurore we nimero ye telefone ye ikiri ku murongo Aurore uranyumva reka da Hategekimana Abubakar uranyumva
turakumva cyane
ye Karege ye yararimo avuga
ni nge uriho ndashakubwira ko uretse no kudutunga dutungiye n'imiryango dutungiye n'imiryango kandi duteganya ko uzatugirira akamaro ku buryo burambye ukakagirira n'abazadukomokaho n'igihugu muri rusange
nshuti z'ijwi rya Amerika
ndimanze telefone yari yicitse
yego
ariko ngira ngo mbwire abadukurikiye bose aba bavandimwe turi kumwe n'abandi bose baje babisangamo byatumye hari imwe mu mirimo bareka barabikurikira
kandi babayeho neza
ko bidutunze bifite uruhare rwa 40% mu bikorwa byacu bya buri munsi no mu buzima n'uzadukenera wese azamenya ko hari icyo bidufasha kitari kinini uzaduhamagara azaduha icyo twakwita wenda urunsimbura mu byizi ntoya idufasha kugera aho biri ahakeneye no kumubwira ibyo akeneye byose kuri ibi biradutunze rero twe tubikora nk'umwuga
Yego mwebwe muri mu basizi ntabwo muri mu babyinnyi nakantu nibutse ukuntu wasobanuye nyine ko umuco igihugu kiwitayeho koko ariko no mu rwego rwa Afrika umuco bawitayeho ku buryo butandukanye hari amaserukiramico agenda aba u Rwanda rwari rwarabaye umurwa mukuru w'iserukiramuco ry'imbyino gakondo FESPAD iracyabaho
FESPAD iracyabaho n'umwaka ushize yarabaye yabereye hano mu Rwanda I Kigali kandi natwe tuvugana twarayitabiriye ntabwo rero tuvuga amazina y'inka gusa turi no mu itorero nka Leontina Aurora arabyina akaryara naririmba n'ubundi ibyo byose turabikora ariko tugakora no n'amazina y'inka FESPAD iracyabaho iserukiramico iracyabaho
iyo FESPAD kandi iyibaye abantu bashobora kuyikurikira mu gihugu cyose ku buntu ubwo rero abakiri batoya nabo bajye bagira amatsiko bagende kureba uko abanyarwanda n'abanyarwandakazi baseruka n'abanyamahanga baseruka hanyuma akandi kantu nanone urukerereza ni itorero ry'igihugu ry'abakuze kera hahozeho n'indangamirwa rwari urukerereza navuga rw'abakiri bato indangamirwa bavuze yuko ntabwo ari ryo zina wakoresha ariko bavuze yuko abakiri bato cyane cyane mu biruhuko itorero rikuru ribajyana rikajya kubatoza baracyafite iryo torero ryabo rihoraho ryitwaye indangamirwa
ntabwo izina ari ryo rifitwa gutyo kubera ko aho bahinduriye amazina n'inyito yego wenda ko hazabaho n'iteka n'ibi byose bose bazaba bitwa urukerereza niko nibaza kubera ko bitwaga indangamirwa mbere y'uko baba urukerereza biza rero guhinduka ndakeka ari nko muri 85 cyangwa nkeka ko ari muri 85 iryo zina ryaba ryarahindutse niko njya mbikurikira n'urukerereza rw'abana bato bazabashakira amazina rifite abatoza bakuru babitwa ba Muyango uriya nkeka ko abasizi n'inteko y'abasizi zicara ikabirebaho ndibaza
hanyuma se ubungubu hari igiteramo muteganya muri iyi minsi
igitaramo twebwe twababwiye ko tubarizwa mu itorero ry'umujyi wa Kigali buri gihembwe tugira ibitaramo ubu ndetse dufite igitaramo turi gutegura dufatanyije n'urwego rwa inama nkuru y'abagore ku mujyi wa Kigali inama nkuru y'abari n'abategarugori ku mujyi wa Kigali kizaba kuri 31 nibaza ko niba bidahindutse ari muri Serena Hotel
bizaba ari ubuntu se cyangwa muzasaba amafaranga yo kwinjira
naba ngiye kuvugira abankuriye wenda batanandumye ariko ibyo bitaramo ntibicyuza ntabwo bicyuza kuko atari ubwa mbere kiba ngarukamwaka bibaye ari ukwicyuza wenda ubwo byazavugwa ariko ni igitaramo kitishyuza abatama nabo baba bahuye bagatarama bakereka ibyo bamajije kugeraho bakirata ubutwari bwabo ariko ntabwo bakishyuza kandi kiba cyatumyeho abahanzi batandukanye
ubu rero nk'ako kabazo nkabarije yego benshi ariko by'umwihariko Vincent we watwibwiriye ko atazi no kwivuga na gato kandi afite imyaka 20 ninga ntabwo ndibuka neza ibyo ari byo byose Vincent uratwumva ubwo rero maso arakuraritswe ku giti cyawe by'umwihariko n'abandi bose bafite amatsiko yo kumenya ibyo bintu byo kwivuga byo kuvuga amazina y'inka amahamba byo kuririmba rwose mushira amatsiko birahari umuco w'u Rwanda ndetse n'umuco w'u Burundi ntabwo birazimira nk'uko abo twaganiraga hategeka Imana Abubakar uzwi cyane ku izina rya Maso Ishimwe Leontine Aurore na Karege yababitubwiye maze rero batumirwa bacu ndabashimiye cyane murakoze pe
mwakse turagushimiye kandi mwakoze no kuba mwaduhuje n'abanyarwanda ndetse n'isi n'abandi batuye bakunda umuco nyarwanda kandi mukomeze mudufashe kuteza imbere no gusigasira mwakoze cyane
nongere mbashimire rero kandi mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mbararikira yuko atari ubwa mbere n'ubwa nyuma tuganiriye ku muco nakagaruka murakaramo mukanya na makuru saa 12
kamirindi